muzungu ampege kuna mtu anakepaji cha kuchekesha aende akachekeshi mimi mzima anandisha nyao eti kosa sikosa anasema twachani nikamwacha mshamuvoni twana ni ganda ganda karandizi kasawa nitupia maganda mtoto wa Mungu yanatumia waganga kabla hajavuka mtu akatukana mamba tulisema spati baby huyu nani tulisema spati mtoto mkali huyu vipi nanchekesha halo Ukiviga simu mizogoti mizogoti ukituma message inafungua na ujubua
Ukiviga simu mizogoti mizogoti ukituma message inafungua na ujubua
Usivige simu mizogoti mizogoti niko na mjumba chumba kinasumbua
Usivige simu mizogoti mizogoti niko na mjumba chumba kinasumbua
Mensha move on Wana ni ganda ganda Kalandizi kasawa nitupia maganda Mimtoto wa Mungu yanatumia waganga Kabla hajavuka mtu akatukana mamba Tulisema spati baby Huyu nani? Tulisema spati mtoto mkali Huyu vipi? Nanchekesha